Huyu mwanamke penzi lake limetamalaki kasri na kila kingo za moyo wangu. La Azizi, wewe ni chemchem kisima cha mapenzi, na mimi Mzabuni nimepokea tenda ya penzi lako. Hururain, mwenzako siku ya jua mapenzi, na we mkufunzi ulinifunza utamu wa mapenzi na nijui nini maana. Yeah, machozi ya upweke yametawala, na usingizi wala sipati siwezi lala. Sonoma tena wife, huu ni msala. Weza mini toka juzi misi jala. Nime miss daughter, nime kumisi wewe. Maswali najiuliza, nitaweza vipi mimi mwenyewe. Chumbani ya kulaliki na nijia sura yako. Taweza vipi pasipo uwepo wako. Mama ananambia, Ima please don't cry. Hii mipango ya Mungu basi sote tufurai. Kulia lia ifaji kaze wape bye bye. Mapambano yaendelee na nisichoke kutry.
I need you. Hold me tight na nakutaka kinoma, noma. Baby, I need you. Hold me tight na nakutaka kinoma, noma.
Love to love to love ya, moyo wangu nyanga nyanga nya. Acha sira fanya huruma. Na kupenda mpaka na umwa.
Yo, na nitamisi kwenda pamoja, yani charge Sunday. Na next day ukijiandaa kwenda job Monday. Tumeishi fresh bila noma, kila kitu swa doctor. Na washikaji waishi sema kama mki nimepata. Tulia nami baby mama, tule pipi to enjoy. Na vichechwa sikutishe mana kwako siko hoi. Kwako sto boy, baby mama kwako sio moi. Na unishike ni kushike kutengana hi-fi. Yeah.
I need you. Hold me tight now. Nakutaka kinoma, noma. Baby, I need you. Hold me tight na. Nakutaka kinoma, noma.
Love to love to love ya.
Yeah.
Moyo wangu nyanga nyanga nya.
That's right.
Acha sira fanya huruma. Nakupenda mpaka na umwa.
I love you too, baby.
Love to love ya.
Uh-huh.
Moyo wangu nyanga nyanga nya.
That's right.
Acha sira fanya huruma.
Yeah.
Nakupenda mpaka na umwa.
Woo!
This is high grade music. High grade music.